sema sema hapa na Omega.
Ubadilike kamwe.
Yo singe singe.
Zaidi ya yote.
Sema unabaki kwa
Alpha na Omega. Ubadilike kamwe.
Hati zaidi ya yote. You ladies and gentlemen, welcome to the Kingly Experience. Sema nami, naona ukuu wako.
Kaskazini, sini pia.
Singi wimi say.
Ona ukuu wako.
Ati sema magharibi. We are saying thank you to God for everything he's done to us this year. Sema nami, sema ati unabaki kuwa. The King Experience DJ Daffy alongside MC Gogo tonight. Nasema zaidi ya yote.
Unabaki kuwa Mungu. Alpha na Omega. Ubadilike kamwe.
Hakuna mkamilifu katika wanadamu.
I hope you have a blessed night tonight.
Zaidi ya yewe Mungu wangu.
Nasema Mungu wangu. Wambie, kuwe wewe ni Mungu
peke,
yeah, yeah.
Peke, ni wewe.
Zaidi ya yote, tabaki kuwa Mungu Alpha na Omega.
Hati hubadiliki
kamwe, yeah.
It never changed, it will never change. I said we are blessing you tonight. You, you. We're doing it for us tonight. It's same for you.
Daffy. Gogo.
Ladies and gentlemen, welcome to the King Experience. We are doing it in a gospel way. We're doing it for God tonight. Sema, sema, live for.
Daffy. Gogo.
If you know it's been with you throughout the whole year, I want you to sing with me right now, Sema.
There are times in my life when nimejazwa na uoga mingi. I don't know where to start. Sinafahamu wapi mimi anzie. Then I'm thinking to myself.
I said if you know it's been with you throughout the year, mwami ya wewe ni mwanzo.
Tena we mwisho.
Twende mwanzi.
Daffy, Gogo.
There are days in my life
when I najipata nimeteleza.
Guilt deep inside.
I
said it's just a Thanksgiving mix tonight, you know.
When I look into your
world. You sing it to him, Sema, oh Lord.
Now hear me cry, no matter what them do and no matter what them try. I, oh Lord, Lord, make me see, I repent, hands on my knees, oh Lord. Now hear me cry,
I want some kings and queens to sing.
You are holy, holy. You are holy,
holy.
Say you are holy, 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 holy,
holy. Oh Lord, now
one more time. No matter what you're going through, eh? It's been a good God, you see this ever. Upendo wako imana mimi pole pole. Sema tabu nyingi kwemi nilipitia.
Nikajipata nikikushuku. Sikujua mpango wako kwangu. Ulijua yote nikiyapitia. Mkono wako ulikuwa.
Tunamwambia nisiangu.
Saba mwezi wa saba miaka zimepita 17 humu duniani nishajipata mimi niko nilivyo sina baba wala mi sina mama siwezi enda mbali mi najificha natoka kujificha najitokeza mimi niko nilivyo funga virago vyangu naenda mbali
ati sijui
nifanye nini niende wapi mfate nani mimi nimwite nani mimi niko
oni
mwana nyinyi mwani
oni
mwana nyinyi mwani darabu oni mwana nyinyi mwani yekupa mimi niko
e kwa pamoja tuseme mbona
mbona
tuseme wote mbona
mbona mbona mbona
aliniumba alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo mbona sasa hamnidhamini mwaniona kama sifai sikuchagua
niwe jinsi nilivyo
ni kitembea barabarani macho mmenikazia miombi
mwaniondokea
mimi ni kama nyingi.
Yo kiss the queen singing with me say
mbona mbona mbona
ati nini say
mbona 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 mbona
ati mbona
mbona
I've got another one for you. Bring it on one more time. Nipengapi, nipengapi.
Daffy, go go.
So what be my design?
Ati, dakika tu, tatu, tatu. Nilize hawa watu, watu.
You wanna know why we praise him? You know nipe tatu. Ati dakika tu tatu. Release that thing in the name of Jesus.
You will receive power.
Whoa.
When the Holy Spirit comes upon you.
Comes upon you.
You'll be witnessing.
What you do, what you do. You will receive
power. When the Holy Spirit comes upon you.
I want up with talk to my DJ
hey,
now.
You'll be witnessing
to my DJ now. DJ
Nappy,
select up, pull up, pull up. You get some power, get some power, get some power, get some power. You will receive
power when the Holy Spirit comes upon you. You'll be witnesses to the ends.
One more time, let me tell you. You will receive
power when the Holy Spirit comes upon you. Hey, you'll be witnesses to the ends of the earth.
You tell my DJ right now. Select up, pull up.
Wait,
why
wait,
don't you
pull up? Whoa. Let me sing some Jesus from the look and what's the sun turn up. Ooh. Don't you will up the rhythm so nice, sing up. When the Holy Ghost is moving, demons go and shut up. He's a perfecter, he's a protector. In my trouble, in my defender, in my sick.
You want some from Evelyn Mature
and provider. Get
the song is power, you know.
He'll teach you and he will fill you with
power.
You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You'll be witnesses to the ends of the earth.
You are what time, keep the quiz. You will receive
power when the Holy Spirit comes upon you.
And I know
you'll be witnesses.
To even want to kill a mood to amen.
Daffy, Gogo,
kill a mood to seven. Hallelujah to him tonight, huh? I said I want us to sing hallelujah to him tonight. You keep the quiz, are you ready? Let me tell you my story with Jesus. Listen now, hey.
From the first day I met you, sijawaila laja, umenishughulikia. From the first day I met you, sijalala na kia.
I said I'm telling my story, Jesus. And from the first day I met you,
sijapigwa na baridi.
Hey, blanketi umenipa.
First day I met you, umeni.
He loves you just the way you are, you know. Wewe mbona umefinya pose? Walai, kimekuramba.
Still alive.
Love them.
From the first day I met you, sijawai lalaja, umenishughulikia. From the first day I met you, sijalala na kihi, umekuwa
magia usima. From the first day I met you,
sijapigwa na baridi, blanketi umenipa. First day I met you, umenipenda na mambo.
He loves you as you are.
Ulinipenda kwanza,
hati kabla ni kujue.
Ulinipenda kwanza, kabla ni kupende. Nilipo kujua,
I said he loves you just the way you are, eh?
Milele nitakunua,
mwamie na pendo la kishua, na mina amua.
Nisa kupenda pia.
It's just the way, a way to show how much I love you. Njia ya kusema jinsi mimi ninavyo kupenda. It is just the way, a way to show how much I love you. Njia ya kusema jinsi.
Listen to this, hey, hey.
Nasema leo ume
lakini, lakini,
lakini kesho you never know. Nasema leo mekosa mulo, lakini kesho you never know. Nasema leo umele mewai, lakini kesho you never know.
You never know tomorrow. Just keep trusting, you know.
Lakini kesho you never know. You never know. You never know.
Daffy, Gogo.
I say you never know tomorrow, eh? You believe with me.
Nasema leo umeleme wai, lakini kesho you never know.
Check it.
Nasema leo umekosa mulo, lakini kesho.
Unaweza kosa leo kesho upate saa.
Nasema leo umeleme.
You never know tomorrow,
lakini kesho you never know.
You never know tomorrow. Just keep trusting, keep the quiz running. kweli.
Hapana yupo yo kuangazia mienendo yako.
No matter what, no matter what.
Matatizo ni mengi yamejao mshani. Shawazo ni la kwako ni kupagawa. Usipagawe, no 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 no. Usipagawe.
Unaweza kosa leo kesho uko nayo sawa.
Wewe leo
umekosa. Don't give up, never give up.
Wewe leo wewe kagojeka. Familia nayo imejitenga. Jitenga nawe ewe.
Every morning,
Willie, Willie Paul, Willie Pose.
Ani pele ni sema wote.
Mabinti walini changanya. Nairobi mpaka Mombasa. Mkayole mpaka Dandora. Madare mpaka Huruma. Kigetu mpaka Tribeca. Kikwali mimi abirire. Nilikwanga mzirire. Walini tesa mabintire.
Unarudi, unarudi wapi?
Kwa mwenyezi
re. Everybody now.
Anisame.
Atuma Kenya singi with me. Mfipi jalali.
Nakumizi sana.
Mwamie ati.
Kukupenda. Donataka kufanya.
You everybody, pop with me, pop with me.
Fafa, 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 fanya.
Fanya.
Fafa, 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 fanya.
Hey.
Fafa, 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 fanya.
Ile pe, ile pe.
Check 1 2 sina fahamu yule Daudi we alitenda ngama dhambi
lakini Mungu re alimpenda re
tunajua huyu Daudi re alikuwa ngare.
I told you no matter what you've done he still loves you
kwa papa.
Leo leo narudi kwa papa
mkikweli mimi abire nilikuwa ngamzilire walinitesa mabinti re.
Daffy, Gogo. Daffy,
Nashida Furani.
Gogo.
Nikaona niombe, usaidizi. Kabosi Furani, rafiki yangu. Tumejuana na ye,
listen to this story by Jimmy Gates. Hey,
simu yake ilikuwa, iko muteja.
Uh-huh.
Kwa hivyo nikaenda, kwa ofisi yake. Nikaambiwa,
nitoe
kitambulisho. Na nikaangaliwa kama niko na bomu. Ayaya, wakaniuliza.
I said follow this story.
Nina appointment.
Alafu,
nikasema sina.
Huyo,
ni rafiki yangu.
Wakasemaje?
Wakasema no.
Uh-huh.
Uwezi ona bosi.
Check it.
Nirazima.
Check it.
Nirazima.
Check it. Let me tell you.
Yeah, I like your office.
Sababu gani?
Hakuna
appointment
nahitaji. Asante baba, I like your office. Hakuna appointment.
Pole, pole, pole,
pole.
Hey, anywhere I go. I told him you're doing it for God, Jesus.
Nikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee.
Hati nini?
Ndio nikasema nilikuwa kijana.
The Kingly Experience.
Sijawahi ona mwenye yake.
ameachwa mimi, wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake.
Wacha niwaambie true story. Listen.
Akiongea Yesu ameongea. Akikuahidi kitu Baba ameahidi na ujasiri.
Akionuri.
Atatenda kwa wakati wake yoyo.
Mwite ye, mwite ye.
Ninamuita Bwana wa amani. Ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani ya.
Tunaenda pole pole.
Ni uwezo gani? Uwezo gani unaomfia?
Pole pole ndapi?
Uwezo gani? Uwezo gani? Uwezo gani?
Surrender, surrender with me, let go,
I surrender.
Surrender with me, say,
I surrender.
Listen.
When you depend on my heart, I don't
know. This one was from the one and the only M.O.G.
When I need take you sema little ways
hatini hatini ni eh
when I sema yangu wish nice is in our state nice ni mopiki nice
it sees you from whenever anakuona walai walai walai
naona macho
anakuona Wami yakini tazama kwa mana fanikiwa
Naona macho
Ona 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 ona
Naona macho
Ara Listen, listen
up. Yeah.
We live by his grace. Wacha tumpendeze.
Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze. Kuvaa kwangu na kunena kwangu kukupendeze. Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze.
We are cross life, we are Christians.
Kunena kwangu.
Everybody say manami
nifanane na we
Yesu, niwe jinsi upendavyo. Nifanane na we
Yesu,
niwe jinsi upendavyo.
Say manami
nikuze, nifinyange,
unibe.
Ufanye
nini, ufanye nini, say
nikupendeze. Nikupendeze.
Nikupendeze. And this one that I'm about to play, I want us to sing it from the bottom of our hearts right now. Listen, listen now. I said we sing this one from the bottom of our hearts. Kings and queens, sing it like you mean it.
Na, 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 na.
I said sing it like you mean it one time.
Nilikuwa natafuta rafiki atakaye kuwa wa kudumu.
Sing it from the bottom of your heart if you know.
Nilikuwa nimekosa tumaini.
Kwani binadamu hubadilika kama kinyonga.
Tangu nikupate Yesu
sitafuti tena, upendo wako unanipa nguvu. Ikiwa nawe Yesu, nitaogopa na nini? Nitaogopa nini?
Tuimbe pamoja kila mtu. Najua
hutaniacha,
pawe na shida pasiwe.
Wewe ni mwaminifu,
it's faithful every day.
Najua hutaniacha, pawe na shida pasiwe.
Wewe ni mwaminifu.
Nothing with my eyes never see, but now God over everything. So many things with eyes don't teach me,
and I see the letting you.
Every morning when I wake up, I'm on a today, thank God. He did bless me even when I know the child.
Anakubariki mpaka ushangae. Yani baraka kwa wingi mpaka ushangae. Nasema tena leo na kumisio. Yes, tena.
Daffy,
it's
go
your
go.
Holiday. It's my holiday. It's our holiday. Sing it, sing it, sing it, sing it. Sema na leo na kumisio. Dapi leo.
Everybody fall in love with his lies, and it's hard. Nobody wanna fall in love with Jesus Christ. He came to me, his glow shining like an angel. He came to me with so many
lights. Listen, let me tell you.
And the altar came to me with a lot of empty promises. And he also came,
that's the devil,
and sorrows hit me like a flood. If you believe, then the pain is over. I'm more
of a Satan.
And the Satan is the loser.
He's a breaker.
He came to steal,
put you in pain,
to kill, and
he's a
heartbreaker. Let's go.
Everybody, I'm getting addicted to you. Can't get enough, I need more and more of you. Can't explain what I feel when I'm with you. You're the miracle. Hey. Whether winning or losing, I will still be strong. Cause I know,
and because we live for him, because we all live for him.
Singing for him,
for me. See,
treating with a woman, when you busy, what's up, right?
I said we live for him.
Touch, I leave it for
you. You're the
one getting on my life.
I'm here for you.
And every song that I sing
is for you.
And every move that I make
is from you. And I believe that your blessings are true. I'm here for you. Every song that I sing is for you.
Itakuwa ngori, itakuwa ngori, mwisho wa story. Itakuwa ngori, bila Yesu itakuwa ngori.
Woyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo
a story.
Ananishanga zanga nasema ulala. Kumsifu kazi hakuna kulala. Amenipa mavazi na chakulala. Niko fresh, niko fridge, niko kulala. Asikari ya majeshi ya mauwe raia. Tumekubali ya na devo izalaya. Bila Yesu mambo ngori mambo ikombaya. Nita safari bila visa ya kufika ulaya. Kisi yo mufika ya Peter Pan. Nafata Yesu pia if Peter can. Kila mtu sifu Mungu hata Peter Pan. Nani mimi didi hapa but I think
it's I'm done.
Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori.
Mamie tena sema tena.
Itakuwa ngori.
Oi.
Mwisho wa story. Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori.
Let me remind you for this one. The song.
Majesu jeko irangi. Sereno lukundo. Wanine kakukia. Nambo jirangu ma. Majesu jeko irangi. Sereno lukundo.
Y'all remember Mario Shaco.
Wanine kakukia. Nambo jirangu ma.
Chop chop.
Dili yote machozi umenifuta yote
Daffy Gogo
umeondoa yote umeniita mwana niliyekuwa mtumwa umenisimamisha katika wingi wa neema na umeniketisha mahali pa juu sana.
You've got another chance, you've got another chance. You've got another chance, let me tell you.
Nina ucheka wakati uliopita. Niki ufurahi.
Sababu gani
uleuja. Mana umenipa
nafasi nyingine.
Menipenda tena bila kukoma.
Nafasi nyingine.
Nema yako meni inuwa tena.
Mungu kachukua muda
taratibu kani umba hii
nawe ni wa maana
asije mtu wangu
you trust me hey believe me you are a
VIP
I'm telling you believe me sababu wewe yes wewe ni
wa maana
kati hoyo jamie mimi ni
wa maana
sema hoyo
mimi ni
wa maana. Nimesema jiambie, jiambie. Mimi ni
wa
maana. Lasan, lasan,
you are the God of signs and wonders.
Uh-huh.
You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord.
Come on, stand up on your feet and say,
We justify. We celebrate.
Go-go.
Now I remember a time like this in my life, but me hurting because I fell low. Physically fighting and lyrically writing is the better was getting, was getting on my nerves. Oh, what I need inside my life is Jesus Christ, the first and last. Turn me inside out and cleanse me, Lord, and show me where to start. Oh, what I need inside my life is Jesus Christ, the first and last. Turn me inside out and cleanse me, Lord, and show me where to start.
In a back down, they got spell with the dream. Satan kingdom, if you tear down, man, you better rise up. And your life a clean up, for bad things have come. The enemy a run out. Like a roaring lion, him a sick to devour. Every minute of your hour, him a sick down your power. Him a walk at night, and the daytime hour. Rise up, man, with the Holy Ghost power. We a hear them, yes, we have to hear them, not fear them. With the word of God, we have to root them, we shook them. Upon this rhythm, we rebuke
you them.
In the church, we are root them.
And the door production.
This Bacadilla shall not be better.
And this one was bought by Chill. La Lemba DJ Sadiq Giuliani. Giuliani said here, listen now, okay. Killa Mutu and Zero, different sleepless, decimal point Chico.
Lesson with the position, especially you keep out of options.
Guys, don't keep up around stars. No, how you go?
Are you sure?
Who lit up put a right place?
Mini Lipata, groove,
hey,
when I pack a Christian Dior, Leon. What's the new car hidden? Susi, why you get?
You have been bad in 2010.
Now listen to what them say. This is the realest thing. Got everything right, I go. Sit down, honey.
Hoping like a dream right now.
No man is a perfect one. It's on a point of
it. Nobody likes you.
So me have it and let me get to you. My stay and be dreaming.
Listen up.
Cause them say that you know what they you. All you do is just make noise. And know that you can make it. Cause it's a dream.
Watch me now.
Watch me. Them say that me 18. And all me speak is never real. But
remember this era of gospel music.
In any place you for you and me. You just
say, what I discovered you as a dream.
What I discovered you as a dream. What I discovered me as a dream.
What we do?
Give him praise. What I discovered me.
Who that fire? We call him the Messiah.
You
we
have a dream.
You put that man
as a dream.
This story of destruction comes to the next generation. Samuels, aka Salt Glacier, in a busy time with Christian soldiers.
You better put on your Christian boots right now. You put them on, put them on, put them on, put them on.
Me no fear of the enemy. Christian boots, me I go wearing. In the passing, in the brain, like a warrior, me I go fighting. I no fear of the enemy.
What you know now?
thinking anymore. I just gotta let him go. But I know for sure you don't need him anymore.
Apona pika, zile na tulipika kitambo. Zile tulipika kitambo, you know.
This is a blind date,
you know.
Come on, let's if you feel
go,
me.
Let him go.
Go, let him go.
Sema tumetoka Januari tumefika Disemba na bado tunaingia kwa kampia na baraka. Hizo mikono ziende juu, ziende juu, ziende juu. Kila mtu sema
tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni mema.
Tena
umetutoa, umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono
chini kidogo
mbali ulio
chaka unitilie darau mimi binadamu umesahau unaishi kwa damani naishi kwa imani mbele zako mimi sina haki mbele zako mimi mwenye hadhi fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe fahamu kuwa Mola ni aliyeniumba mimi na wewe
fanya mambo yake.
Gaffy,
go go.
Let's go say Baba. We now want to echo. I want to see you right now. Turn up the
heat, want to be fun.
One to not be scared.
Want to be fun.
Who
can
want
to be fun.
I am.
Daffy, go go.
In Kisumu, them party like so. In Mombasa, them party like so. Don't get away, them party like so. You're not cool, not up, in the hack of the party.
Manu na angali ya juu, furi furi. Wali ni nyanganya shati, nika wapa suti. Sari, sari, satisfaction truly. Utamu wa malisha, it's a holiday.
It's a holiday, it's a holiday.
Check it out, kidogo. In my chichi party.
Anybody keep your money. Apostle Kiande Pandi.
Aha.
Pengine wakati wa furaha kubwa. Muwe pamoja. Na wakati wa matata hapo kusaidiana maneno.
Anaitwa Apostle Kiande Pandi. Twende.
Mwana baba menuna
Hono nini
Hana furaha Kueka maneno mazuri Hapo hapo atafurahi tu
Dema tena hati
Ukimwona mama menuna
Hana nini
Hana furaha Maneno mazuri hapo hapo utasikia
Daffy, Gogo.
Just being able to bring this blessing enough, man. You're not pretending.
I give it to you.
Put it,
put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put it, put
Marcela.
Listen now, hey.
Nina, 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 Nini.
Fure, fure, dance. Whoa. Fure, fure, dance. Oh, fure, fure, dance.
Let's go.
DK when you beat and me Jimmy G.
I said
I'm Jakatanga.
I'm Sakanyone Kamna Kumbukai.
Nina, Nina, Nina.
Everybody need to
Furi Furi dance. Furi Furi dance.
Remember how to do the Furi Furi dance.
Furi Furi dance.
Furi Furi dance. Everybody turn it up.
My life I give it to you. You. My life I give it to you.
Libra. Know you, know you. Turn it.
Furi 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 Furi. Saluti, shika mic atilia kapi nuki. Songa na ingo maana katichoki. Fanya vile utafanya kwake atichoki.
Listen.
Wapulise mina yeni marafiki.
Sio sana tu kila siku za wiki.
Niko macho akirudi nisipaki. Yani vada gaga kipaki. Bona kenya na kama na masoda.
We do it one more time, kings and queens.
Just love kama truck ina kubamba.
Swim.
I give it to you, you. If I give it to you, you
hold on. Deep in the night,
oh, put it, put it, put it, put it, oh, 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 put it, put it, put it, put it, oh, oh, oh. Nasiachilia, kama mawe na anguka, Mungu tafadhali kuabuya sambuka.
Tulia
dafi, tulia dafi,
tulia tu ni kuonyeshe, tulia tu ni kuonyeshe.
Pia 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 tu ni.
Daffy,
go go,
Daffy, go go,
Daffy,
go go.
Alright, go. Obi Antone collection.
What else?
Kode.
Huh?
Obi Antone collection. Obi Antone collection.
Aba.
Obi Antone collection. Go 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 go. Kode.
Memma woni pebi embu abonfia ahopo promo yenye na buhuntia oya wotam fo ja no manimbia yambu amu amunsi na bumpia
sabu pe mo anyo menyi na edi na na nyameni awakano na bebe mo.
All right,
sabu ma usa
because it's been a good go, we've been having a good year,
so my body don't lose
no matter what.
Wako mato, yeah.
You're singing with me,
everybody singing hallelujah,
yeah.
Hallelujah, everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, happy sing, oh yeah. Oh yeah, say happy sing, oh yeah.
Wale kubanka mtu wa shida, daktari alisema hakuna tiba. Ulianguka tena na tena.
So now nimesema tunarauka,
ulianguka tena na tena. Kumbuka, 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 alikuokoa.
Rauka na mimi pole pole. For you, listen. Let's go. Tunaenda kitabu ina Jesus way. Genesis 1 story. Tuende basi.
Sema tunda lilo walilokatazwa na Mungu alikula.
Tuende tena.
Sema tunda lilo walilokatazwa na Mungu alikula.
Adamu na Eva walitenda
dhambi asili.
Adamu na Eva walitenda
dhambi asili.
Adamu na Eva walitenda
dhambi asili.
Tunda lile walilokatazwa
na Mungu alikula. Sema nami, everybody.
Tunda lile walilokatazwa na Mungu alikula.
Tunda lile walilokatazwa na Mungu alikula.
Tunda lile walilokatazwa na Mungu alikula.
Sema nami ati se
tudalile walilo katazwa na Mungu walikula.
Tudalile walilo katazwa na Mungu walikula.
Tudalile walilo katazwa na Mungu walikula.
Ladies and gentlemen, we are playing new music inspired by God from the Word. Hey, let's go. Sema tunasifu tu,
sema unaweza
masani ya kusifu, sifu, sifu, se unaweza
Kikoza, kikoza, kikoza.
Ilikuwa naomba fea.
Ilikuwa ni juzi tu.
Cheki.
Ilikuwa na lala.
Recall where you're from.
Ilikuwa ni juzi tu.
Ati.
Nikafukuzwa kwa nyumba. Nikarudi mashambani.
Hey.
Kuishi na wazazi wangu. Kumbe hiyo setback ikawa ni my comeback.
Wambi.
Mungu wangu amenikumbuka.
Na kwambia Mungu wangu amekumbuka.
Hey. Wanaonipenda ninawaombea.
Nawaombea
ya kwamba Mungu atawakumbuka. Ya kwamba Mungu atawakumbuka.
Kukosa pesa
ni kwa muda.
Na kuteseka
ni kwa muda. Kuteseka ni kwa muda. Kuteseka ni kwa muda.
Swali.
Kila siku tunapaa juu.
When you want to ni wara no no. Ni wara no no. When you want to ni wara no no. 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 Ni
wara no no. Ni wara no
Uragi mama no cow deal tero kajuga. Uragi mama no cow deal tero kajuga.
Neo kachango
babaya. Neo kachango ye. Bikonya kedo baba bikonya kedo. Bikonya kedo baba bikonya kedo. Bikonya kedo baba
bikonya kedo.
Tomorrow's
promise will endure. That his joy is gonna be my strength.
Yo, what's up, we say?
Though the sorrow may last for the night, his joy comes with the morning.
Ready?
I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord.
Tunamisha we. Ayo. Tarisha kumisha, tarisha kumisha.
Tarisha kubisha tunabisha milango zifunguliwe.
Lango lango.
Lango.
Lango lango lango.
Oh lango.
Imefunguka. Lango lango.
Hey.
Toka kwa dhambi, toka kwa shida, kwa maana lango limefunguka. Ni Bwana Yesu amefungua.
Nimesema tunabisha, tunabisha. Twende.
Lango lango.
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 Go-go.
Ukiwa na Yesu, utapenda. Na kwanza hakuachi ukadirika. Ni mwenye msada kwako kwa wakati. Jamani huyu Yesu ni wa rehema. Jamani huyu Yesu ni wa rehema. Jamani huyu
Yesu. I'll see you next time on the Kingly Experience. Enjoy your holy days. Be blessed. Burn it, hati.
Jamani mambo.
Shwari, shwari, shwari kwa Yesu.